Ibyarayo byankubulira mukwano gwange byonna byonna biva wansi mu mutima gwange bingi tebijana ku lulimi lwange gwe kirabe. Sometimes mbeerayo mu mbeera zange ndowooza ebintu by'okoze mu bulamu bwange taata ne nkuyimbira obuyimba bwange gwe bulabe era kankuwe byonna nkwagala nnyo ddongo by'omukwano bonna gwakukumeya ye mama tonsekerera nkudde mu bigembasira taata wange sasira. Next week tugende ku mbazadde bange bonna bonna besonzola ng'olulenzi lwange tuyiteko ne wajjuma mukwano gwange akulabe bino bikeyayo nsuulira sosola mukasha basabu ye mama tonsekerera yeah. You know I get you every morning and every day the morning and every day every morning sabankuwe era kankuwe byonna nkwagala nnyo ddongo by'omukwano bonna gwakukumeya ye mama tonsekerera nkudde mu bigembasira taata wange sasira tugende ku mbazadde bange nesonzola ng'olulimi lwange.
Remember where you got it from. www.djerico.com.